sariki ibere yawe mana ngushime sasariki ndakomeze sifite ubutunzi n'amano meza sariki ibere yawe umutima guyu Wamfite kandi nawo singiza ndagusage nguranire nzasarichi imbere yawe Data ngushime nzasarichi Ubujyo unyitaho mana nakwituriki ibikomeye utungurera sinabirondora umutima wanjye unezerewe ineza yawe akanwa kanjye karirimba indirimbo zishime yabara sigenge nyine Uririmba mashimwe abagushima ni benshi Manura hebuje wakoze ibikomeye Mu mibereho yabo mubyo turebesha amaso Nibitaboneka none nzasariki Imbere yawe mana ngo ngushime nzasariki Komeze Sinfite ubutunzi n'amano meza sariki Imbere yawe Umutima Guyu utware Niwo mfite Kandi nawo Singiza Sariki imbere yawe Data ngushime nzasariki Sigitangaza kuko utayobowe na muka Atamenye ibyawe Wowe utanga imvura kuri bose Ababi n'abeza imigisha yawe ikwira hose Itarobanuye Uyu mwuka duhumeka N'igitangaza ubwacyo Inuzi aho ukomoka Urwo ruganda rubahe ibitotsi dusinzira Ibyo byose ku buntu abawe biraturenga Shima nyagasani oho nzasariki Imbere yawe mana ngo ngushime nzasariki ndakomeze Sifite ubutunzi n'amano meza sariki Imbere yawe umutima Guyu utware Niwo mfite kandi nawo Singiza ndagusage Nguranye